Egwandisizo ly'omukago ogutaba amawanga ag'obuvanjuba bwa Afrika lisabye amawanga gannamukago okubeera obulindala ku ssa okweteekateeka obulungi n'okussaawo ebyetaagisa okuziyiza n'okwanganga ekimbe kya Ebola ekyabaluseewo ku muliraano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekimbe kino kyalangirirwa lwakuna lwa ssabbiiti ewedde, tekyali kibaluseewo mu ssaza lya Ituri mu buvanjuba bwa DRC Congo, ekyawula ensalo ya Uganda kusa eya South Sudan. Wetwogerera abantu abasoba mu 309 be bateeberezebwa okuba n'ekimbe nga ate abasoba mu 10 be baakafa. Guno mulundi gwa 17 nga Ebola abalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'eyasooka yabalukawo mu mwaka 1996.